This is an MUT Radio podcast.
Our time right now is 15 minutes after the hour of 11. Time ukuthi ke sazi kabanzi ukuthi ke uNathi K ungubani and why ekhethe nje ukuthi koma genres ewonke akhethe ke umculo wezokholo. Okwamanje nje ngiyathanda ukuthi ngimbingele ngimamukele usakazweni.
Angibingelele mlalele ekhaya, ngibingelele kuwena sisi.
Amen.
Ubuhle goba, ngibingelele umuntu kaNkulunkulu, ngibingelele umuntu kaJesu. Hayi sesikhona sila emsakazweni. Ngicela ukuthi nje wonke umuntu olalele njengamanje umsakazo alalele alalisise ukuthi azi ukuthi uNathi K uqhamukapi yini emenze waze wakhetha nje ukuthi ayena sikhona isiqathamiya khona isiqathamiya khona masikandi khona igqomu ngavela ngakhetha igospel.
Yes, so ke strange ukuthi kwamanje uzi introduce and also remind umlaleli ngoba ngiyazi ukuthi already nama fans ukuthi ke ungubani and uqhamuka kephi.
Ngicela ukuthatha leli thuba ke bohle ngibingelele umlaleli ekhaya igama lika Jesu Christ wase Nazareth. Cha igama lami nje nguNathi K, born again Christian, umthanda kakhulu Jesu. Jesu wayisiza kakhulu impilo yami, nami ngangumuntu kodwa kwathi lapho ngifumana umusa ngokusendiswa kuMusa akukhona ukuthi owabantu abathile abahlakaniphile, kodwa ke ngafumana nje umusa nami ngase ngiyithola senginegama elisha sengibizwa ngomntwana kaNkulunkulu. NguNathi K ke njengoba sengishilo, ngokuzalwa ngizalwa endaweni yaseNkandla, ngazalelwa eNkandla, ngakhulela khona, ngafunda khona kuthengise ngimdala, ngase ke ngifudukela ngalapha ke eThekwini, umndeni wami wasuza ngala eThekwini, lapho ke sengitholakala khona from 1998 nje umuntu sengala eThekwini nomculo ngawuqala khona la. Umculo oprofessional.
Yeah.
Ngawuqala khona la ngo-1999.
Mm. Mawuso professional futhi khona imiculo ke wayizama mhlawumbe yasendaweni
ingarekhodi. Ukuthi cha ngoba ngisho nje ngaqala esiqathamini, ngashaya uchothoza isukisi lalibamhlophe qwa. Livela futhi
intule yakhona ke kuqalwa lapho
khona la kuqalwa khona kodwa kusuke kukhona la ukiwa khona. So emva kwalokho ngokuthi ke mina ngumuntu ngoba niyalwazi niyazi ijeni yabaculi abaningi, abaculi abaningi basuke bevela emndenini osuke ukholwa. Nami ke ngiqhamuka emndenini okholwayo kodwa inkonzo besikhonza kuyona thina ekhaya ngakhuliswa ngayo inkonzo yamaNazaretha le nkonzo okuthiwa uShembe.
Oh, okay. Yes.
Ngazalelwa khona nje ngakhulela khona.
Yes.
Ngase ngena kodwa ke emculweni into iyangi-inspire ukuthi ngicule umculo we-gospel ikhona eminye. Bengithanda kakhulu iPure Magic. iPure Magic ke yayise kwakucula khona uVuyo Mkwena. No Rebecca Malope.
Yes.
Ibona abantu abangi-inspire nje yilaba abantu abacula amnanda.
Rebecca naye.
Rebecca yabona nje namanje.
Akwamsile, that is why ngibuza because yakwamsile ukuthi umuntu wesilisa inspirishe umuntu yabona owesifazane. Kuvamise nje ukuthi nje ngiyafisa icule nosibanibani mhlawumbe asho abanye laba be aba like olundi osifiso yabona laba nje abajwayelekile. But I'm glad.
Yeah, nanokuthi angithi babe se groupini ayibizwa iPure Magic. So
okay.
As much as babe buye benza ama solo projects but babe yi group nje babeswe e groupini iPure Magic iphethwe uBabusizwe Zakho.
Okay.
I legend emculweni wegospel. So nje ilapho nami kuthando lomculo wegospel olwangithatha khona. Ngathi nje ngiyafisa ukuthi ngelinyilanga Nkosi yami
nami nje ngibe phakathi kwabo noma nje ngibe njengabo.
Noma ngibe njengabo ngoba ngesikhathi ngisaqala ukucula mina I was not myself, I was uVuyo Mkwena. So angangilingisele nje uVuyo Mkwena. Bathi lo baba lona osezakhela igama uyaziwa. Why mina ngizophila engaphansi kwesithunzi sakhe? Why mina ngingabi mina? Na decide nami ake ngikhiphe amangwevu, ngikhiphe lokho kokumina.
So uthi ke wena ke according to the perfect will of God.
Uyabona?
Uthini ngawe?
Ngaba uNathi K noma ikhona element ukuthi no.
You have an inspiration.
Inspiration but ke ngoNathi K nje oyimele oyimele yedwa gile keqhinga.
All right. So till today ke obanhle phela makusayibona labo o Rebecca ongafisa ukuthi collaborate nabo kwezomculo.
Yo, isifiso sami esikhulu ukuthi since esekhona because ngangifisa ukuthi ngelinilanga ngicule novuyo Mkwena.
Okay.
Njengamanje inkosi yamthatha kuyambuyisela ngakuye. Since ke udokotela esekhona ngiyafisa ukuthi ngelinilanga nje kube nengoma engizoyicula nodokotela as inspiration nanokuthi ke into esimisile as much as mina ngathanda bona kodwa kwase kusho ukuthi ikhona lento evalelwe kumina eyofanele iphume ngabo kubo ngibuke bona mina kanti ngizophuma lento uNkulunkulu ayibekile kumina njengoba nginesikhathi eside kangaka ku gospel music industry yo mnenga kule iminyaka ingakho ngithi uJesu uyathwalana ngoba ngibuka la ngiqhamuka khona noNkulunkulu ngi gospel artist ngise umuntu Ngoba ngaqala ukucula ngise umuntu. Ngaze ngafumana umusa endleleni ngathola ukuba umntwana kaNkuluNkulu.
Uma ngabe uthusa umuntu okusho ukuthi ungakamamkela uJesu and then waswangena wacula gospel vele.
Ngangicula gospel nje kwayena Jesu lowo ngangicula na ngaye nje ngingamazi nje
futhi ungaunderstand ukuthi
futhi ngingangikhathazi. Ngoba ngisho bengihambela amabandla abantu abasindisiwe engicula gospel ngicula ngaye uJesu kodwa ngicula ngomuntu nje ngingamazi.
Okay, all
right. So kwathi ngo 2013 kwakuyiphasika.
Yeah.
Lapho Jesu nami athi woza kimi wangqongqoza ngoba uthi ngimile eminyango ngiyangqongqoza lowo ovulayo ngiyangena ngihlale naye ngidle naye nami ngavula umnyango inkosi yamakhosi yasiyangena
yayisigcwalisa le kulesi siphiva kunikeze sona somthulo So ke thank you so much. Mhlambe ke kukhona ke umlaleli lapha ekhaya ngafisa ukuthi ke akubuze. It 0681608832. We are also reachable on our Facebook page as the MUT Radio. You can go there. Uzoyibona nje i final post lo khona ke lapho unathi K okhona ke kanjani la endlini izomsakazo. Do the right thing there. You would like and also follow lapha ipage le MUT Radio after the break and then so qhubeka ke sibuze ukuthi ke mhlambe were there any challenges that you came across in the process of music and also the word of wisdom nama details siyabuya nje na kanjani There was unati K etige bambelela, meaning to say don't give up. Bambelela nje ku Christ, because he is a faithful God, he's a faithful Yahweh, he's the Lord of Lords, the King of Kings, the King of Glory, the King of Salvation. Our time right now is 28 minutes after the hour of 11. We are still in it. Ukuthi ke ungubani ke unathi K, and also ke yini mhlambe ke izimpi zendlela angafisa ukuthi ke nabalandelayo baphinde futhi bachushe kuzona. Sakuthola nje konke lokho nezwi ke le wisdom kanye nemniningwane. Ngiyathanda ukuthi ngimamkele again emsakazweni wethu onamandla kakhulu.
Ngiphinde ngibingelele sisibuhle egameni lika Jesu. Ngibingelele, ngiphinde ngibingelele futhi ngiyazi ukuthi njengamanje benisalele le ngoma mhla abanye basayetshisa.
Yeah, abanye basanda kungena njalo.
Abanye basanda kungena sebezwe nje ukuthi hawu nayingoma abazo.
Yeah.
Una TK ukhona la endlini zomsakazo MUT. Bazalwane ke amacha yabona nje yabo khulunywe
the challenges kuthi khala.
Yabona nje uma ngibheka la ngisuka khona. Yebo hayibo. Namanje ngisekulento le engenze nje yangenza nje yangenze kodwa namanje ngisaqhubeka nayo kodwa into abantu bobizo abagive up awazi ukuthi ugive up and ngisho ukuthi usuyafisa usuyaplant okay no
zibamba kanje
ngenxa ka 1 no 2 no 3
ngishiya
phansi yonke lento
yeah
hey but kube nalento ukuthi angithi phela manje lento iwumlilo obaswe mathanjeni umzimba akuvuma ukuthi uthule nayo noma usuplanile ukuthi no angiyathula manje mina ngiyeka yonke lento kodwa athu Jeremiah lento le injengomlilo ovalelwe emathanjeni omzimba wami akuvuma ukuthi ngithule ngathi abantu bengazi nje ukuthi ayibo lo Jesu lo Jesu
ya
sinjenjenje ingenxa yalo Jesu. Lo Jesu uyathwalana.
Yes. Yes.
Ama challenges ke sibe nawo kakhulu sisi ngoba uma ngizokutshena ukuthi nginesikhathi singakanani ngegospel music industry cabanga ukuthi mhlawumbe ngathwala nezandla ekhanda. Kodwa ke nginama album awu 9.
Yo.
Hayi. Nginesikhathi eside ngikhona ku industry.
Yeah.
Abanye baze bayafika abafika abasha basedlule yabona nje athi ke ngenxa ukuthi si understand ukuthi yonke into inesikhathi sayo njengoba umshumayeli 3 esho ukuthi yonke into phansi komthunzi welanga inesikhathi sayo so nje ngoku understand lokho nanokuthi uyazi phela ukuthi lento lena noma iyaqa iqalo wena kodwa kunomnikazi wayo
exactly
uyazi ukuthi lowo oqalile umsebenzi omuhle empilweni yami unamandla futhi okufeza so nje sibambe lokho
samile till today
nanoma nisibona simile ingoba siyazi ukuthi yonke into inesikhathi oqalile umsebenzi omuhle empilweni yami unamandla okufeza kungenzeka ukuthi wena awusaliboni kusasa
okay
kodwa ngenxa yokuthi uya understand ukuthi lento ayikho ngawe
yes
ayikho ngawe ingakho namanje sisamile so ngisho ukuthi ke eminyakeni eminingi ngikhona kwi gospel industry ama challenges kakhulu esibe nawo ama challenges ukuthi asinayo imali
okay
yokuphusha umsebenzi
akusekho mhlambe easy because now sengiyanibona ama digital platforms unlike before la kufuna ukuthi uhambe khona ugibele uphethe CD noma still even kunjalo
yabona namanje akashintshi kakhulu akashintshi kakhulu because into njengamanje sikwazi ukuyenza iyona le ukuthi as awusayi uyofuna icompany ezokufakela umusic esitolo
okay
usiyakwazi yonke into yakwazi ukuzenzela
alright
uma uyivulele iaccount nesitolo ne company thizeni yele efaka khona udito kukhona ukhona uDistrokid uma ukuthi ukhethile le nkampani oyikhethile ukuthi iyona ezokudistributela umsebenzi wakho usayina pha nayo yonke into yakho uyenza nabo uyazenzela awulokhu uphuma uya kumuntu ngoba manje iyabona nje into esilimaze kakhulu ukuthi sichashaziwe ngenxa ukuthi asinayo information
okay
information iyakhokhelwa so abanikazi be information bebeyigodla uma ukuthi awunayo into yokuyikhokhela so manje izona izinto ezishayile kakhulu endleleni nanokuthi ke yo hey kuningakhulu kodwa nje kodwa nje
ngazukhale okay all right so another thing yeah njoba sewushilo ukuthi nakhona information kuneminyango mhlawumbe ongakwazi ongathi mangase kuthiwa ukuyona kube ngconyana in terms of ama finances
yeah.
But then awazi ungangqonqoza kanjani noma mhlambi ayivuleleki noma ikanjani
inkinga ukufuneke yabona kuyafana nasemsebenzini akwazi ukungena emsebenzini ungenawo connection
yes
so la kwi gospel music industry kunjalo
so ngicabanga ukuthi mhlambe ke ezinye izindlela ezenza ukuthi mhlambe ugcine uthuthuka ugcine ubonakala mhlambe ukuyiphosa nje ukuthi nje uqale ukwenze nje ukuvolunteer ukuthi you can be MC you can be mhlambe mangabe uyonandisa nje mahala nje ukuthi uzi expose umsebenzi wakho and then mase after uyasho ukuthi ke uyatholakala umculo yabona nje ngicabanga ukuthi mhlambe as a foundation kungaba ukuthi nje exposure what about that
yo been there done that and sikwenze yabona iminyaka eminingi andokunye ekugcineni abanye abantu bagcina sebe exploiter ngothi bayazi ukuthi uya unesidingo
okay
bayazi unesidingo uyafisa ukuthi uphumelele but ngenxa ukuthi banama resources bawagodle ngenxa ukuthi bona bayabona ukuthi wena
uzophumelela badlule
mhlawumbe uzophumelela mhlawumbe ubadlule izinto ezinjengalezo nanokuthi ke umuntu abanye abantu abaningi izinto eziningi bayigodla bafuna ukuthi kube khona abantu abazobaxhaphaza ukuze kuzoqhubeka impilo yabo ibe right omunye umuntu angabe right
okay ya mhlawumbe siphila kuone but I'm glad ukuthi ke ezintweni zonke oke wakubala ukuthi umsebenzi nomnikazi wawo
yeah
oqalile umsebenzi unamandla futhi ukuthi ke awufeze so nje ikona nje ukubheka enkosini ukuthi Lord uqalile this is your project mina nje ngisitsha sakho kodwa kahle kahle umnikazi wakho konke nguwe Nkosi
yes
yes so nakhona nje Yes.
Iyona nje siqhubayo le ngoba ngale kwalokho ngabe ngabe mhlambe abakudala sayibulala.
Yabona?
Ngabe kudala mhlambe senza izinto ezibheke eceleni kodwa ngenxa ukuthi satholwa lo Musa.
Labanjwa.
Sabanjwa isandla esinamandla iyona nto esenza ukuthi ke manje noma uzikhona namanje isekhona but ke ngenxa ukuthi siya understand ukuthi nje ngesikhathi sakhe ngoba uyasho ezwini lakhe lapha uthi nginamacebo amahle ngawe
okay
hayi amacebo okulemaza kodwa ke amacebo ukuthi uphumelele
ube
nempilo right so uma ubambe lokho wasuthi nje wasukhumbula ukuthi ngiyazi ukuthi ungenza konke futhi necebo lakho lingevinjwe and uNkulunkulu ayikho into ayihlonipha njengezwi lakhe uma ukuthi wena ubambe izwi lakhe konke okwenzayo ukwenza according to izwi likaNkulunkulu uNkulunkulu uyahlonipha kakhulu izwi lakhe
futhi ke
uyathembeka kulo okunye akawadli
amandla omuntu so nje ngaphezulu kwezinto zonke ke nje kubalekile nje ukubamba izwi likaNkuluNkulu nokuthemba nje ukholo uNkuluNkulu ukuthi kahle kahle asingakhathazeki ngalutho
kodwa zethu zonke nje mazaziwe uNkuluNkulu ngokukhuleka ngokunxusana ngokuzila ukudla
yabona
ngingashumayela angizenzo shumayela la
Yes. Eh ngimniningwane ke siyacela ukuthi ubanikeze bakhona ama fans akho la la abalalele uhlelo Interfaith. Ngiyacela nje ukuthi ubanikeze imniningwane ukuthi mangabe efisa ukuthi nabo bathole ke lo music ebaphile emphefumulweni yabo. Iziphi indaba akwazi bathole kuzona noma ke bedinga ukuthi siqhusa kho mhlambe uyazihambela nizindawo as an MC noma ke as umuntu osuke khona ezonandisa nje live ngomculo wakhe. Ngicela nje ukuthi ubanikeze your details.
Igama lami nguNathi K.
Okay.
Ngiyatholakala culo wami usiyatholakala ke releasele iEP iEP ithi ugcobo olusha ineingoma ezu 3 ingoma yokuqala nje ithi bambelela don't give up bese kuzoba ingoma ke enkulu kakhulu ethi uJesu uyathwalana bese kuzoba ingoma ke ethi ugcobo olusha engiyicula nomfundisi uSG Shange indoda kaNkuluNkulu iyatholakala ke bazalwa nomculo wami iyatholakala online since ngirelezile usukhona vele usuyatholakala ungaya nje ku YouTube uye ku iTunes uye ku Deezer uye ku Spotify ufike nje uthi Nathi K ugcobolusha cha ngifake nezibuko ke ngifake nezibuko nje impela ngiyasileya ngiyinto e serious uzovele kuvele uzothi nje uthi Nathi K ugcobolusha kuvele kuvele mina so nje ngicela ukuthi abantu baphuthume baye online bafike ba support kakhulu umsebenzi wethu and uzobusiseka wena odlula ezimweni wena ohlangabezana nezinkinga ngicela nje ukuthi ungagive up and uma ulalele ingoma ethi don't give up uzoba nesizathu sokuthi usukume njengamanje ngisho kuthiwe ubusucabanga ukuyibulala leyo ntambo leyo uzoyithatha uyilahle leso sibhamu leso uzosibuyisela kuyisafe lawo maphilisi lawo uzowabuyisela ezikhwameni zawo ngoba
buya mathemba manje
uJesu khona uJesu uyathwalana uNkulunkulu akamlahle umuntu akamdeli uhamba naye
ekhatheni zonke. Thank you so much. There was Zunathi K etige uJesu uyathwalana ngoma ke le esephuma ngayo kaNathi. So mangabe nawe ulapho ubona ukuthi amathemba ami ayalahleka mhlawumbe ngiyenze ukuthi nawe uyafisa ukuthi ungene kwiindustry kwezomculo and siwazi ama challenges ababhekana nawo. Biza ke oseduzo maziyo futhi ukangena nawe ukuthi ke nali ithembe elisha libuya nansi ingoma ezosiqinisa ekhulumile nje inhliziyo yakhe wakhuluma iqiniso ukuthi what are the challenges that you are coming across as ama artist yet egcineni uyakuveza ukuthi ke uNkulunkulu uthembeka ngekhathi zonke uNkulunkulu uyathwalana.
Yes,
ngiyakubona ukungivimba.
I ngoba nguvimba ukuthi nginginformation esalile. Webazalwane lapha emakhaya. Ngicela ukuthi odinga uNathi K uyatholakala unathi Kenya mawumfuna uyatholakala uma ufumfunela ukuthi nje uma unomcimbi
okay
ngiyatholakala uma unenkonzo
okay
ngiyithanda kakhulu ke yenkonzo
mhm
nakhona ngiyatholakala bazalwane ngicela ukuthi nisithinte nje ningangithinta kule number
083-201-1986
ngangithinta nje kuleyo number uma kuthi mhlamba ibambeka ngicela ukuyiphinda
083-201-1986
ngicela ningithinte lapho iyatholakala na WhatsApp uyangiyakwazi ukungithola awutholi mina ke uthola ukuyibona bangiphethe Nkosi yami angitholakali mina kodwa mase bengithintile nje na kanjani ngiyafika lapho ngibe uMC ngibe ngiba yonke into ofisa ukuthi ngibe yona ngosuku Constion Musa inbosisi.
Thank you so much. There was Unathi taking iculo lakhe lithi ke uyathwalana right here on MUT Radio Shaping on the Future.
This is an MUT Radio podcast.